mkmusicpromos.co.
DJ Ben Music, last time Chalo.
Blue Sky.
Yo, what's your name? Music. Yeah, you can't go above. Uya wile munonko, a serial killer. Usive punch in wanda na kurimbikila. Yo, soldier. Sunga. Soja samane nukolo ya luka. Soja ama pala uka. Notasha wa shie makuzeni ya kauka. Iwe soja tapole kolote. Ina engi na mofe aso ote. Ule nangu fikumu vamu sunta nafo. Ama voma na miala vamu tema nazo. Ujandie mu soja. Soja fusaba soja. Iwe uja soja ndie mu soja. Soja Muzaba soja, tiye musoja, soja, soja, tiye musoja, waka kwewa, tiye musoja, soja, soja, tiye musoja, waka kwewa, uja soja, tiye musoja, soja. Kuchi soja ni tukelo teni, nangu pawantu kule yufapo penteni. Olodeli kuzitunga chizi mupleni. Sota ni kukwanizo wandoli ngakapeni. Tashimone kabu ino pachalo yose kuchula. Nangu kupula no wandatifuno pula. Flow mkwacha tutola paka mapula. No valulinga bene wa matisula. Venki avalanda pati na bovalanda. Inseti tikwiliza ne manjano pangalata. Wakambamu wiki pati I don't treat boy. Na ine one day kemi yako kingdom. We don't pray man, it's up I don't cry man. Ha! These are the rules from the Batman. So jama taima beneba mamu nena. Careful, akamiche miche na ala chena. A lot of them fake, ni ma snake. Ayikone akakuzange neva ngeteki. Iliko tafu, ngori pema afu. Ni yama zafu, you can't go above. Uya wile munonko, a serial killer. Usive punch in wanda na kurimbikila. Yo soldier, sunga. Soja samane nukolo ya luka. Soja ama pala uka. Notasha wa shie makuzeni ya kauka. Iwe soja tapole kolote. Ina engi na mofe aso ote. Ule nangu fikumu vamu soja nafo. Ama voma na miala vamu tema nafo.
Iu soja na chilaso. Eve alipe nazo. Olo miala mteme nazo. Focus mpari aso. No pushing abine ikari bolele la maso. Kukacho seni tasha washie mewe ni mwambo. Alibonga tirambo. Bantu ni masteku saka zipeza mundambo. Vena wa supporta pati vena wali feki. Aikona kakusangene wange deki. Iyo ni mistake. So peta aleti uchenjeshi wangoko. Iwe pungwa tasa kamana. Olo inga kabi situ mailo akarie nama. Nchikolabo na wachainama. Awe swasa chintama. Emu ni kusani kama niga monga laiti. Vena wape mpele lati nkale ze behind. Mewa kita kindi. Zaba pasha tocha niga ngati pari mindi. Kosi sima socha wata ni mawiki socha.
A lot of them fake, ni ma snake. Ayikone akakuzangene wange teki. Iliko tafu, ngori pema afu. Ni yama zafu, you can't go above. Uya wile munonko, a serial killer. Usive punch in wanda na kuri. Yo soja, sunga. Soja samane nukolo ya luka. Soja, ama pala uka. Notasha wa shie makuzeni ya kauka. Iwe soja tapole kolote. Ina engi na mofe aso ote. Ule nangu fikumu, vamu sonda nafo. Ama voma na miala, vamu tema nazo. Ujandie mu soja, soja. Funzaba soja, iwe uja soja, ndiye mu soja, soja. Funzaba soja, ndiye mu soja, soja, soja. Ndiye mu soja, waka kwewa. Ndiye mu soja, soja, soja. Ndiye mu soja, waka kwewa uja soja, ndiye mu soja, soja. Usaka soaka, washa inama. In the sky far, I see you. me what you see. In the big money shop, shit, I like them pieces. In La Jamaica, me rush the shala. Ha, the trouble nigga. Shit, you do me so make a boom. Say, hey, I mean, I see the director. Sala, watch your world.